TEU Karakia, Te Tangi a Te Mātsui, adapted by TEU Tauheke, Dr. Te Uirangi Waikerepuru, for the inaugural TEU Conference, 19th November 2008. Kia whakarongo ake au ki Te Tangi a Te Manu nei, a Te Mātsui, tui, tui, tui tuia, tuia i runga, tuia i raro, tuia i waho, tuia i roto, tuia i te here tāngata, ka rongo te pō, ka rongo te ao, tuia i te muka tāngata, i takea mai i Hawaii ki nui, i Hawaii ki roa, i Hawaii ki pāmama. O tira me rā tua no Hawaii ki, te hono āwairua, whakaputa ki te whai ao, ki te ao mārama, ti hei Māori ora.